zamani, mi utafuta gamani Munde. Kama tu zamani, mi utafuta gamani Gau kama tu zamani, mi utafuta gamani Gau kama tu zamani, tunajua mini nani
Night boy, what up? Papa Jones in the place. Yo na tuko dupa, yo na tuko dupa chukwani boshi kwenili.
Yo, kama tu zamani mi utafuta gamani, na kama ni easy money mi utafuta kimani, na kama ni chemcha bongo mi utafuta majani, mimi ule kwenye bankwa na ni miss maskani. Na pesa siyo shida, ila shida bado pesa, na tema na tesa kili biashara kama Stella. Mi ndio boss na si floss na si show zile na gross. Ushajua mini nani zako mini maini mo. Niko all over the media, nikisell mziki ya mi account ikipiganga mamillion. Unaringa sana na bado we civilian. Pata kitu weka kitu call me tubonge vitu. Nika zamani si zamani get my point right. Na nike mkupeleka speedy cause I'm shippy cause I flow tight. I'm that nice, I just might drop that banger X Night Boy and Caligram
Munde. Yeah, even though si ubonga tukiwa UK hey. 1960 Kwani bossi konini.
Kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani tunajua mini
na kesha money minded so siwezi play na pesa mpate nikiuza moti hizo pande za kangundo otherwise boss lazima nikidishi ndani ya tumbo so basi samahani me you puff mama jani na manzi hadharani me you crash mahani na kama tu zamani me you tafuta gamani kwani mchizo gani mini hustler jamani yamo la baba bread jones and it's a bakery cautious with the wolves man I'm something like a referee they trying to analyze my life but see issue guys story meko udi na zachikata na kiss my friend this is vako night boy tuko pacho iko nini apo apo got my money, wapi zako? Wapi zako Papa Jones niko macho kasi pesa tunabonga then onge give me watch
kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani tunajua mini nani kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani mi utafuta gamani Gau kama tu zamani tunajua mini nani.
You already know rapping it 254 my brother. Tuko tupacho. Yo na tuko tupacho. Na tuko tupacho kwani boss iko nene. Peace out.